DJ Harvey. Mr. Greatness. Mr. Greatness.
When you sound to your own. So, that's what I'm going for.
Mr. Greatness.
This is DJ Harvey, Mr. Greatness.
Chibonge mama, chibonge mtumbadi. Chibonge, hachi, chichi. Chibonge, chichi. Chibonge, hachi, chichi. Chibonge, chichi. Chibonge, chichi. Chibonge, chichi. Chibonge, chichi.
Blasting through your stereo. This is the
Juice.
You're about to be taken onto another level of the best mix of music.
You witness greatness, and first of all,
Google linktr.ee/DJ_Harvey for more greatness. For more greatness.
Yerere kimenisha, leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako, waninangawe. Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro, ipo juu ya mawe. Tikoni kongu kengia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sani, ona katibu wa maji kisimani. Uenda siyo fungu langu mekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi kimeota yasi. Nilipita dirisha nafasi kuigombania. Kumbe basi limeja na mlango. Ayo nimboni yangu
kiza kinene.
Kibatari utambi umetumbukia.
Kiza kinene.
Khidira yangu
kiza kinene.
Imepekechwa nguzo niliyoegemea.
Kiza kinene.
I've been trying not to test you. Mwenza kumi nilikozi na ishu mpenzi. Hopuko sawa. My darling, and I've been trying not to miss you. Ila unapoenda vuto yangu maumivu. We yangu dawa. Oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni kali. Mara kwenye kitanda, mara kwa shati. Hai, haya ni maruani. Yanafanya nakosa amani. Wenda siyo fungu langu mekose kuchakua. Shazamisha meli yameisha. Nitaambia nini waingo muhana tire na na my feelings nikawasikiwa.
Oni macho yangu
kiza kinene.
Koropo yutambi umetumbukia
kiza kinene.
Oh, yala Khidira yangu
kiza kinene.
It's never gonna be the same.
That's us DJ Harvey, Mr. Greatness.
You got the power and ability. Quality, unarembua au makengeza. Vicheche namba nishadiliti. Kibiti, kujo misi kuziweza.
Nika mama nipiga kipapa imoja haikai. Kanje bai kala ya Dubai. Nisha piga kitu cha masai mechi ngai ngai. Semu za vitochi hatu wapi wifi.
Ukigali ya kikoda ni steam. Supu inanoga bila ndim. Nikiashika maboga tim tim. Ukipiga yoga kwenye gym. You killing me.
Slow, 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 slow down.
Mapepi taratibu nyonga kidogo.
Slow, 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 slow down.
Udambu dambu bumbu changanya na koko.
Slow, 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 slow down.
So baby take it down.
Slow, 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 slow down.
You
they make me cool, oh, my baby love, oh, uje kulamba lolo, my baby love, oh, ukikali ya kigoda ni steam, supu inanoga bila ndim, nikiashi kama boga tim tim, ukipiga yoga kwenye gym, you feeling me,
slow, 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 slow down,
my baby taratibu nyonga kidogo,
slow,
Mr. Greatness.
Mr. Yeah, like you, yeah, like you. Uwezi pata dunia ni arai jua upendo.
Kwa fresh kauna time tuende mali out. Au okay, kena chosho si mind neza ka kwa couch. Ni try kuku impress ata smile baby angalau. Na tunatesa it down tunairun walai. Maheto na kesha ki try ku bring u lover down. Usikwe na pressure sit down let me run my mouth. Isikwe gopesha ki sound kama wedding vows. Tumye location nuka mali pia to lounge. Night kwa special surround sound movie loud. Do be loud see you loud ata bila party.
It's a party for two.
My mission is to always stay true. Live to see my dreams come true with you. Ooh, 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 ooh. I smell the wine on your breath. Then you turn around and wine by yourself for me. You got me trying to resist. I pay no mind to the rest.
Nana kwanga make a mind, you're the best for me.
You pretty bum look, now you make me love you. Now let me remind you, I'll tell you in case you don't know.
Tabasamu lako ndo linafanya nikukumbuke, kinachoniumiza mwenzako unapolia chozi sifute. Mapenzi sidhani nini, kilichobaki ni uadui. Unaona utamani kwa nini, kweli maziwa mengi ukatui. Nami nina moyo yapita miaka mingi sijakona, nami nina moyo mama, upate siku moja ujeniona. Yapita miaka mingi sijakuona, nami nina moyo mama, ungalisema neno moja ningekuona.
Mwenzako sura yangu
nitaiweka wapi?
Tele skaru songese juzu na usuri mnao na shiba habalekese.
Kinikosa unasisimua, janja bingwa kusasimua. Umeniweza mtoto wakishua, shida zangu zote natatua. Ndo mara ya kubenda, palipo kufa tujenge. Usisikize wabambewe, penipende ni kupende. Nando mana na kupenda, tuifiche yo siri, tusoneshe dhahiri. Wanga wanasubiri waone utavyo ni mwaka. Hey, wambili ya wembili, wakwanza tuwe wakweli. Mbea wanasubiri wapate chakuse maga.
DJ Harvey, Mr. Greatness.
Baby, pole pole, sauti tetele, usije ntesa nafsi. Kuku nipe mchele, maindinge dere, usije nyacha basi. Paka majogo, kitandani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama, nipe nyumba na choo. Kera umefua pereke bila chambo. Wanapata tabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa tabu, paka maji, wanaita mama. Mama, umeniweza nyanga nyanga. Ayu, nyanga 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 nyanga. Baby, yo, sikateleza nyanga nyanga. Oh, oh, imako nyanga nyanga. Kasi yo, umeniweza nyanga nyanga. Sasambua, kemaleza kupika kazi yangu kupakua. Kemaleza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mua na umenya na kugea unakula. Oh, uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako na ujua kamimi mwenyewe. Pirika pirika za kukuna mwewe. Tuinjo inato alazi situsumbu. Wanapata kabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa zabu, paka maji, wanaita mwa.
Mr. Greatness. DJ Harvey.
Mungu kanipa nilichomwomba. Mashallah. Raha.
Mr. Greatness.
Na wala sishiruki kuba tulimeni somba. Nala nala la jamani raha. Takulinda kwa kunuti, nitapigana jihadi. Pendo liwe madhubuti, wasingie waganga. Wapambe fiburushuti, wape chai kwenye jagi. Yetu tamu biskuti, wasitie mchanga. Penzi letu basi kelika bomba la mbele. Pia unipige mabusu, niwachome kweli kweli wenye viherehere. Pia wakome aso ausu. Bebe zima feni bebe, nimeleta kipepeo ni pepe. Leo zima feni bebe, nimeleta kipepeo ni pepe. Zima kiyoyose, nimeleta kipepeo unipepe. Zima feni, nimeleta kipepeo unipepe. Tuogea fugu fugu, maji ya baridi siyawezi. Si unanijua na ugonjwa kutetemeka. Nisugue sugu sugu, ongeza zaidi kunienzi. Kunengemua kwa ngonja pita chopeka. Fanya nzidi nkupeni, niwe wapeke yako daima. Iwe bigwa mwanusemi, shamba langu lako nalima. Hupa tufunge ngengengi, tuwapena viapo karma. Ili wakupiga denge, tamupendo asitie sumu.
Penzi letu basi kelika bomba la mbele. Pia unipige mabusu ni wachome kweli kweli wenye viherehere. Pia wakome ya soa usu bebe zima fe meleta kipepe honi pepe.
Hata nikiwa sina mina jua wapo walosema unifai. Ete tuendani wanajichosha na kujipatabu. Oh, oh wapo losema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu ila mindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh nishapenda, nishapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki, musijipeta.
Mabu, mabu, la 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 mabu. Mabu, 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 la 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 mabu. Hawapendi kuniona na wewe, eti nimekaa nimechuna wewe. Wanatamani niwe nimekwisha.
Fundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Ridhiki haivutu kwa kamba, na wakumi apata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama najigamba, ila mbali ninafikisha. Njomana
ananiganda ganda kama pochi ananiganda.
Njomana
nampanda panda kama kochi nampanda.
Minajua wapo walosema unifai, ete tuindani wanajichosha na kujipatabu. Oh, oh wapo losema umetoka na Masai, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu ila mindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh nishapenda, nishapenda. Sio nisisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki, musijipeta.
Mr. Greatness.
Mususu ya sorondomboro na bandole tula buku kwa beluzi paka tumoro. Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro. Anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima. Nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu sko nzima nzima. Mkoroge sumu mune mwenye vijiba vya roo, yata watoka mapunye mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune ishakuwa yako. Itafune hii mumunye ifike kunako. Oh baby, kushika diuno tam, kiku chum chum tam, nikiku kumbatia tam kolea. Benzi letu baby tam, yani paka kisogoni tam, tararara tam, tam kolea. Baby, tufanye wazi wazi watuone, picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby,
walokosa kazi wanongone, wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu sijogola pasaka, wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka. Stili waya ananisugua, anagambaya lazizi tena fundi mwaya, kazi anaijua haijawahi kupwaya, yani kithi mkoroge sumu mune mwenye vijiba vya roho, yatawatoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavimbe na wanune ishakuwa yako, itafune hii mumunye kifike kunako. Oh baby mushika niyo nikuchumchum
This is DJ Happy Mr. Greatness.
Oh baba, tuzi bila pesa kuna mahaba, yapo sawa na kaba, nitata kidunchu kwangu sinyaba. Oh baba, tuzi bila pesa kuna mahaba, yapo sawa na kaba, nitata kidunchu kwangu sinyaba.
Sikupate maradhi, nilaumu moyo wangu. Mwanamke gani unadogo, kila kitu nikikubwa unazogo. Hata kama kikosa kidogo, tunanuna. Ziku mizi ndani kama gogo, ati hanitake anataka vigogo. Hata kama kileta kidogo, anaguna guna. Mwanamke gani unaringia jina, mume huna we hata mchumba huna. Usara huna we hata heshima huna, dada utanipata wapi? Mwanamke gani unaringia jina, mume huna we hata mchumba huna. Usara huna we hata heshima huna, dada utanipata wapi?
J. Harvey, Mr. Greatness.
Kama kupenda maradhi, niko hoi tabani. Na kama kutangaza na kupenda kosa, nifungwe. Kama kupenda upofu, misioni na sisigi. Domana natangaza na kupenda, wewa mwisho kwa mie. Sichepuki makona kona, na upona ni ugue. Ukifika na pona pona, na rangi yako black mina kuona white. Wakifupi nyundo na kuona na munala, na kuona moto mwepezi. Japo chi chi chivo, chi 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 chivo, chi chi chivo, chi 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 chivo.
Aminyama tu akipita minyama, anatingisha minyama tu bila kipita minyama, eh? Aminyama tu akipita minyama, eh? Anatingisha minyama tu bila kipita minyama, eh?
Minyama.
Chibobo, chibobo.
mahaba na sasa moto 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 kajaza kajaza kajazia mahaga mahaga so kitoto oh mama mia wala staki uende gym mtoto ah yeah kumbato lako mama moto moto ah yeah kumbato to 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 soto yo yo to to miuno yo 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 nani alisema vibonge wapige miuno
kipidiki kodoro chini tavunja chaka ayo masini jinsi we mama na vushika mapanya
chibonge mama chibonge mtu mbadi chi chi chibonge chi 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 chibonge chi chi chibonge chi 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 chibonge
I can never turn the lights. I know you love me and that love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, on the cool holiday, I will die for you. I saw who sit is when I'm oh, I know bigger. Empty Gucci fire. Posisi ya watu wezi. Oh baby.
Vimele mbele.
Kwale tantarira.
Kelelelele.
Wanuknuko baby.
Kire kire.
Posisi ya watu wezi.
And I want them to know.
Oh yeah. Hey,
you're the one I love.
I want them to know.
Hey, the one I want to.
I want them to know.
Baby hey, oh my. You're the one I love.
I want baby, why are you one baby? Drop it down baby. Show me you want to see. A little kupa mama. I saw one baby.
You should get to
drop it down baby.
You should get to
show me you want to see. A little kupa mama. Yeah, benzi ni shere, benzi pia vita. Tugombane tupatane siri yetu ya ndani. Aga napombe stare ni vitu vya kupita. Hasa visiku changanya ukanishusha thamani. Penzi langu sicheze kachura iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchipu dharula emergency.
Emergency.
Oh marina. Moyo wangu mwenzako mimwepesi. Nisije kufa kwa mapresha ufungwa iweke. Asa usitishwe naya.
Vigelelele.
Oh anapiga.
Vigelelele.
Eti kujifanya.
Vigelelele.
Kwa sisi ya watowezi. Oh baby.
Vigelelele.
Pale kantarira.
Vigelelele.
Mwenuknuko baby.
Vigelelele.
Kwa sisi ya watowezi.
And I want them to know.
Oh yeah.
DJ Happy Mr. Greatness.
Salamu ulizo nitumia zime nifikia. Nipo salama tausijali. Nalishwa vitamu vinono na jiria. Dinia niangamia. Benzi twadalika na pokidali. Nimekusahau na kumbuka tula kojina. Kidogo angalau demo mizizi so kukata shina. Penzi wakapanda dao. Mjini baba pesa fitina. Mime ukani dhara Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia.
Ninge kupa nini tena.
Kula yangu ya kukapasia.
Kumeza ukatema.
Misi na gari.
Ninge kupa nini tena.
Na de kesu, 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 na de kesu,
tena kamkam kuminambila lafajiri na pishambesha nyota chochake kikubwa cha mapenzi kanjaza kanchota kanshika pabaya na kutadhalisha simu za usiku punguza unahatarisha penzi langu moto kunguza nisha kusahau na kumbuka tula kojina kidogo angalau mbeho wa mizizi soku katashina penzi wakapanda dao mjini baba pesa fitina nime ukani dhara Vicente haba mfuko mechina nando uwezo wangu likwishia ninge kupa nini tena kula yangu ya kukapasia kumeza ukatema misi na gari ninge kupa nini tena
Mr. Greatness, Mr.
Manga,
Greatness.
Manga, asili ya kizanzibari chocolate kala, mixa mtanga tanga unangara ngari ngari gozi laini kachori, sambusa bagia upo kama mdoli Yani kama wabandia Ukitembea koko Uko nyuma bai koko Mzigo si wabuku jero Soto jola boko boko Laini nyanya ya kopo Yani bunyero bunyero Achana naki naki Awana lolote Tazusha na wajigi jigi Pensi watie tope Nikupeleke kwa bibi Chifa madangote Ufaye shela wiki Tapata kwa ristote Habibi
Habibi
Nuru la aini kipenda roo
Habibi
Yonga mkali aini Uo
Habibi
Nuru la aini kipenda roo
Habibi
Yonga mkali aini Uo Penzi lisiwe dibaji Sidisha utamutende Mahaba yawe furchani Tukomeshe fisadi viweme Nikande kande masaji Wabaki kupiga vijeme Waka eriki magadi Ongeza na peremene
Mchunge shetwani Mama tuende pole pole Kuna esmakani Akina yuma lokole Wasikupane kichwani Wakazua mambo chochole Iwe haibu mtani Kista michambo wanichole
Achana na kina kiki Awana lolote Watazusha na wajigi jigi Pensi watie tope Nikupeleke kwa bibi Chifa madangote Ufaye shela wiki Tapata kwa ristote Habibi
Habibi
Nuru la aini kipenda roo
Habibi
Yonga mkali aini Uo
Habibi
Nuru la aini kipenda roo
Habibi
Yonga mkali aini Uo
Are you alive, sir?
Blasting through your stereo Music.
You witness greatness, and first of all,
Google link tr.ee/DJ_Harvey for more greatness.
Na 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 na
mara kashikiria mwacha vimbe bichwa wallahi kanipatia anastahili sifa chumba kizima chanukia uturi kajifisha vidore nasimamia ukingoni nafikishwa nani kosha mwili kwa maji ya madafu
yendo kocha ananifunza kucheza rafu
anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu
nikichoka ananikanda kwa mabarafu
majabu, majabu penzi lake la ajabu majabu, majabu mahaba yake ajabu majabu, majabu penzi lake la ajabu majabu, majabu mahaba yake ajabu Kifuani unipaka harua Mikono tende anazichambua Anilamba Kitandani humwaga maua Mingine ata chembe siku anajua Antoa ushamba Nalitake nini kwake Nyombe sipewe Iwe pemba machake chake Chakwe mwenyewe Kanipa pombero yake Ninywe nilewe Mambo shegani mwake mwake Mangaka msewe Libandike penzi kama gazeti walisome Tuadabishe sangara shombo vipweti tuangone Nikila nilishe chapati za alizeti Ninone tuafungishe midomo uzi simenti tuashone Nani kosha mwili kwa maji ya madafu
Yendo kocha nananifunza kucheza rafu
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu
Nikichoka ananikanda kwa mabarafu
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu Majabu, majabu, mahaba yake ajabu Majabu, majabu, penzi lake la ajabu
Wako tena sitamani Nilisha jua nilibaba Unaskipia Kurudi haiwezekani Lisha lioga janaba Nikajisafisha Omba razi yangu Yamepata muguzi Mola wangu Amenivusha viuzi Pole mwenzangu Unokesha kwa waganguzi Nishapata wangu Anojua nogesha chuzi Na Ananipa mapenzi na kunijali dia Ya nyuma ni asahau Na Anamaliza tenzi kutwa kunisifia Kwa methali na nahau Kwengine nitake nini
Nangangani, nangangania
O mimi
Nangangani, nangangania
Staki madanga wa mjini
Nangangani, nangangania
O mimi
Nangangani, nangangania
Atake cha ufunguni
Sawa, sawa
Mingiliza sakafuni
Sawa, sawa
Michezo ya kusaka kumuni
Sawa, sawa
Tomna jeli katuni
Sawa, sawa
Sawa Ilipo sema wanini Yali wasata nipatalini Kende mweza nini Na vijembe vya chini chini Yupo makini Benzi kasha libana na pini Anipenda mimi Ajazoea kuzini zini Kwanza kakuzidi marifa Mpira tisini dakika Nyavu anazitikisa Ae Mlango nipaka kwa dirisha Pindu ananipindisha Toto ananifikisha Ae Na
ananipa mapenzi na kunijali dia. Ya nyuma ni ya sahau na anamaliza tenzi kuto kunisifia kwa methali na nahau. Kwengine nitake nini?
Love again.
Oh mimi.
Love again.
Staki madanga wangi.
Love again.
This is DJ Happy, Mr. The Witness.
Mweza kujicho chongo, kwa mwingine sioni tena. Umenipa magongo, nitembe, niache kuchechema. Tujiepushe na waongo, hawakosagi cha kusema. Ulinze nguzo chuma dongo, benzi tuwezeke na maemu.
Benzi langu la kisigua, na kupata ratibu. Na miuno na inengua, washikwe na aibu. Wando unaniharibu. Na mwaka humo na watagua wakose wakuatibu.
Wenipe mambo ya pwani, ati mwenza kona nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge. Mgubara mgupwani, kama unaruka senyenge. Wenibinye kwa ndani, itoke malenge lenge.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani unamogopa nani?
Saula,
uya weke adharani.
Kwani Saula,
yeah, kwani unamogopa nani?
Saula, kama karakta umelamba dume, wengine gara sabado.
Saula,
tikitaka kinyume nyume, mashuti kama Ronaldo.
Saula,
karona jitika Saula, kajikupa kwa kiwanja. Kibichi bichi kapaula, wakajala masanja. Yeye
wenipe nisivyo pewa, dini siraha ya dunia. Nijone mwenye ngekewa, mafisi waki ni dunia.
Niposi usiogope, saunifiche mobeto.
Ae,
tena mashosi na waropoko, tujichimbie mageto.
Ae,
wenipe mambo ya pwani, eti mwenza kona nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge.
Hey, siku ya kufanyani, kinyozi kakosa wembe.
Kule Mtwara nyumbani, tunaitaga singe. Hey,
Saula,
mambo ya weke adharani.
Mr. Greatness.
Yaumiza rosa. Eti kwengine sipati sijiwezi. Ndo maneno wasema kwamba kwako sifurukuti sijiwezi. Ndivyo hivyo wanavyosema, na mimi na nyamaza kimya. Nakupenda ogopa. Nikikuna na kuwa kimya, sina cha kusema. Nakupenda. Sina gafaranga na shuka kupanda, ila nakupenda. Mimi kwako ni mjinga, sina ga ujanja wache wanofunda. Kama chumba midalali, penzi letu nifike mbali. Matusi matu, wana kunyanyasa, wana kutukana. Jitoe, usiwe mchonga vinyago, tanifirisi. Mwisho wa siku tukigombana, ikawa hadithi.
We kitumbo mbele mbele kwa kuku na chipsi. Usie acha hata mifupa utakuwa fisi. Kama chupa midalali penzi letu.
You witness greatness, and first of all,
Google link tr.ee/DJ_Herbie for more greatness.
A-R-V-I-E. This is DJ Harvey, Mr. Greatness.
That's what CJ have you missed the greatness.
Madongo kafinyanga finyanga. Yani kama umeshushwa ayo mongo vopindaga pindaga. Nikufale nisena nani posh kwini mobeto. Weni zao la shamba gani moshi tanga kijeto. Unavyo ngara mama kama rubi. Ukienda kama unaruti. Niweke mwenzako mie na data na mwendo,
mwendo.
Chotara manuka tohudi. Uenda unambaya zudi. Niweke mwenza kumie. Mpenda matendo. Satembea nione michetemo.
Singida Dodoma.
Nisimamie ukucha michetemo.
Nakoma
kata. Shuka chimama
kata.
Mende shuka binda mkoy
kata.
Zungusha. Funga kibabu. Nione
unyenye.
Tina kazia paka chino vunguni lazama. Nanke kutomasa unalia kama kinana. Mapigo ya chakacha unadeka kama kichanga. Shuka chini ma pandisha kibinda nkoi. Hasa zungusha funga kibwebu. Sione
unyenye.
Baby, nguwa shingo mguwaro. Kama niko peponi. Staki bingo ni pesho. Nirudisho toto. Oh baby boo, nipe zaidi. Nifanye wa moto kwenye baridi. Nipandishe juu tena kibidi. Wakalale watoto tukajigiji. Kama penzi mvinyo basi mini shalewa tila lila. Yani sioni sisiki. Nishapoteza dira. Kama moshi na sigara. Yani nyimbe kwa kipara. Basi kama somaki ni sangara. Kunda deriva daradara. Basi funga mkana.
Sense, I sense, sense, I sense, sense, I sense, 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 I sense, sense, I sense, 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 I sense, sense, I sense, sense, I
too much money.
Kino kwa chini kiteremshe. Makusudi kiteremshe. Yamepanda magini niteremshe. Oh baby niteremshe.
Songo mbingo zake sifa. Nani samaki kakunjwa kakunjika. Makusudi zake picha. Ana vimacho vidogo kaumbika. Mekwake zima moto.
Moto.
Asije susa nkambuli ya kimoko.
Moko.
Yake maringo ni konyo.
Oh konyo.
Yake vikubwa kenda kifidogo.
Kama moshi na sigara. Yani nyimbe kwa kipara. Basi kama zomaki
Yes, DJ Happy, Mr. Greatness.
Nene kama sarafu, unifiche kwa pani. Na unigande, siyafu pata tukiwa njiani. Hawapendi kuona, penzi ninafika mali. Budi wanachoma, usiku wana hawalani. Wanakesha kwa sangoma, penzi walitie misumbali. Wasiku pepoma, mambo yatakuwa ngari ngari. Zifikisha ni habari kwa Ricardo Momo. Urukushani za mundi na sari zimenipa somo.
Atuachani, atuachani, atuachani.
Mimi naenda,
atuachani.
Alicheza rumba,
atuachani.
Mimi naenda,
atuachani.
Alisakata rumba,
atuachani.
Mimi naenda,
atuachani.
Alicheza rumba,
atuachani.
Mimi naenda,
atuachani.
Alisakata rumba. Wala usijaribu kuwapa nafasi wafuku nyuku. Watakutia aibu za ukubwa bwaja kama kasuku. Kujifanya wataratibu hawana lolote mazumbukuku. Wana maswahibu waongo hata mwezi mtukufu. Tusilete mbele kisamvu kwa nyama. Wataona gere na kutusakama. Vibwa kwa njegere na vikuku vyangama. Watapiga nele vipate kutukwama.
Wapa inaumbo sisi hatujali. Yata wakereketa wavime matumbo hatuna habari. Wapa inaumbo sisi hatujali. Yata wakereketa wavime matumbo hatuna habari.
Naomba zifikisha ni habari kwa Ricardo Momo. Urukushani za mundi na sari zimenipa somo.
Atuachani, atuachani, atuachani.
Mimi naenda,
atuachani.
Alicheza rumba,
atuachani.
Mimi naenda,
atuachani.
Alisakata rumba.
Leo nataka ni wajuze.
This is DJ Harvey. Mr. Greatness. Mr. Greatness.
Moyo wako ni uturize. Yao tusiachali tuyapuze. Wenye chuki hao wabaki na fitina zao. Tuachane nao wapambane na hali zao. Wenye chuki zao wabaki na fitina zao. Tuachane nao wapambane na hali zao. Oh, eh, eh.
Tumeanza kusafiri
tuka 99
tunagonga maviza.